عاشقين على ضمكم نوران طغاه وعربو ولندن بكو قالو ولديكم نوران قمر كلام عاشقين على ضمكم نوران طغاه وعربو ولندن بكو قالو ولديكم dagala dabadet shiya ina taado dul kale mawlo dul gaad naftaydi didayo kama dad geese adas gay dawi iga durgo aadare aatan deera dadan utadalayayo Ima tiri nei sire Logo tuma ku ka badan Wan ka dal dor sire Dusha iga agani La tabalo ashra Wan ka dal dor sire Dusha iga agani La tabalo ashra mantegin abla hada azadana danda sidayo dinaya mafurin sempi kama angelin bule taga mantegin abla hada azadana danda sidayo dinaya mafurin garada daqradu igaren inadiga durukta mawhlo dulqata darurita aysiyo dabal afi madba de koy kimode waha tahay wafi darani hatan deira dadan kutadalayayo ima tiri nei sire ogo tumar ku ka badan wan ka dal dor sire dusha iga aganin hadawalo ashaba wan ka dal dor sire dusha iga aganin hadawalo ashaba kadortay du marto adriyeli weyo weli daad ku gaba dambiga baa waxa digay watna hayga doonkee ka doortay dumarku taas daryeeli weydo weli dacad ku qawa adiguna debnaariyo inaad dacalka goysa ma wax loo dulqaata dayaxo aleeliyo waa dulkii suleeqaan dadka kaaga socde waxaad tahay habin dama dama haatan dayradaadan ku dadaalayaayo imaad fiirinayside ogow gabdhuhu kaa badan waan kaa dal doorsaday dusha hayga haganiini hadabaalo hadabaalo cashaqa waan kaa dal doorsaday dusha hayga haganiini hadabaalo hadabaalo cashaqa